Small God. Wow.
Semunye biamumbwano, sebwano amunswano. Yen soja ni ngumamu, hitina ye debano. Semunye biamumbwano, mumbwano. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine be mahaye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu,
oh my,
ahaye kusu.
Yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lankiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kuupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeau, tunangoja uzime, tukusike bado kiwa kumzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama kifata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wonders ka guvu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.
Kusha give me the kusha, manu dealer na ide bomi. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our lie. One man so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, who? When I will not shine, man for deal. See a shishia, nobody can stop, we light. Not so green to which I cry a bit, chem. Cause it's time to go to my guy, let's bend it all. Now I'm fine, come let's hit the whole place. Now kumo, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia nkipata so case. Ata ukibatika kutona wote tumeponda na pamba nye pace. Haujui chuchote kusu hasu zangu na ukikana jijaza guess. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pace nye pace. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia na pata chuchote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL quick cool flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Semunye bia mumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.
Exclusive from SureLoaded.com.